Total Access with DJ Exclusive. Turn it up. Energy. Energy.
Ana, shikatambla. Ana, weka vodo. Ana, piga two flash. She ajali chesa. Ana, shikatambla. Ana, weka vodo.
Check, 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 check.
Penda kuzitoka zake zikimshu. Ana.
One more time, welcome to Energy Radio, Energy Total Access. Let's go.
Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga two flash, she ajali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzitoka zake zikimshu. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga two flash, she ajali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzitoka zake zikimshu.
Aponye nini? Shika glasi,
weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kutupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa mendasu sa. Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, ini poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya jege na danso. Kama kafre, na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kapas. Ni mauru, lakini kila sandes ya kochash. Ni mauru, sini komando ndani ya skat. Ni mauru, udem ni mauru.
Ana,
shika tambla, ana, weka vodu. Ana, piga tu flash. Ajali chesa, ana, shika tambla. Ana, weka vodu. Ana, penda kuzitoka zake zikimshu. Ana, shika tambla. Ana, weka vodu. Ana, piga tu flash. Ajali chesa, ana, shika tambla. Ana, weka vodu. Ana, penda kuzitoka zake zikimshu.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feed,
akia nani?
Ama niko high, you are nice, zime nice. Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, you are nice, zime nice.
One more time, if you're just joining us, this is Energy Total Access on Energy Radio. Wakiuliza jina. Station Nigani.
Energy Radio.
Each and every Friday from 7 till 10 o'clock. Listen.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, zime nice.
Sema tena, sema tena.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, zime nice. Lazima ring,
sema, lazima ring light.
Ndiyo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design ni mezoza emi bakini tuwe isa. Yo, madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, zime nice. Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, zime nice.
Kikinda na nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kutubeba tukiwa matire Jordans. Kwa itune ya kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndani na nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kutubeba tukiwa matire Jordans. Kwa itune ya kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na phone. Marangabi unamwita ukilengwa. Na kama jai notice kabila limteka. Kizi kwela wako ni kulali ya tupesa. Mabuda wa vitambi tu ya prado simpesi. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zipandisha tempa. Sari story mingi tulikuta na disembo. Kimona kuna taru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight.
0710-604-604 is the number.
Baby calm down bado unawine. Kuzibisha moro wake fine bini brown skin. Yani demu kitu safi uwezi fikiria. Marambilu lalendani napatana na wenda na panga jawi. Kuhunja na die in the club. Ashikishizo vipeti vipeti za masponya. Kipingisha kiyono na die. Shikia ball ndapele dumbaka euro. Story za uongo jiskonwe na piyolo. Matunga di magoro. Nakwela ni mamboto. Tatishi kama moro. Fikia di mokoro. Na doba zangu genja kuteka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga piku ngana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu peba tukiwa matire Jordans. Kwa itune ni kiroga beats.
It's all about good vibes tonight.
Wana break up. Anapiga piku ngana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu peba tukiwa matire Jordans. Kwa itune ni kiroga beats. So mwze kwa kusimandu wana break up.
Hala. Siku mingi jo. na utatenka ni rate mama joko best na mama ni bang bila dent nyuma pia kwa blend alini cheki gram akapenda na kani text na de kukam then I come do me come so baby kuja hivo
afanye nini fanya nini kuja hivo
babe kuja hivo
hivo hivo hivo
babe kuja hivo so baby kuja hivo usi dance baby girl kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja hivo
ala kuna venye naji feel complete tukiwa na wewe ndo nikute my miss
mama joko best na mama ni bang bila dent nyuma pia kwa blend alinicheki gram akapenda na kani text na nakukam tena kam do ni kam
so baby kuja hivo
usi worry baby just
kuja hivo
babe kuja hivo
hivo hivo hivo
babe kuja hivo
so baby kuja hivo
usi dance baby girl kuja hivo
babe kuja hivo
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 kuja hivo
Tenen TMS crazy. Timotino.
Sunday morning na misi na form ni metulia kejani na choma kingdom na mbebia menza ishu kwa ni mispendi god anataka tuende church na misi na option fika church kwanza ni kustuka nimepatana na asha na mina mjua huyu sini yule feita na penda busa anakunyonga na chaga kikosa chupa na kwa kwaya na cheki Suzana na nitanga mtoto jona penda mabuda na ukimpata na minye kionyesha duda kiwa lie kanisa imebadili
DJ Exclusive, the party starts early. Total access with DJ Exclusive. Turn it up.
Each and every Friday from 7 till 10 o'clock. Shagyali Samanini. Oi!
She's a Christian, she a Christian. But the last time me catch up in a school obsession, she the do the dirty dance with the mother ass. And she get the thing them from baby Sam.
Una tick tock, una tick tock, nini, baby, una ass. Yo, 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 is the bad one lie to a fuck?
Akianani
niko class 4 baby girl and a tiny washendom shazi bonga pretty to me huku wa don easy n wana try kuni class 4 niko club na magai tuna pass form na magali wamevaa don story gani wala isezi pass dom niko chat na magai mindo kwa thandom kikibini wala ninafika lon unajua maizani nafika home sezi banja mtaa mindo kwa the sun easy streets unajua mindo melbourne ukibanja nani unapigo boom kani happy my guy itachipa soon usi worry na life itachipa noon punctuation kwa life no matter boom ni weekend wa life nimefika moon na madiva wame chrome nimefika zoom usi zime my guys unajua rules tunakata walai hadi fike noon kani ndom unataka na call kush easy end unataka madem boom wamejaza design
nice easy
you wapoa wanapenda mate akijipa my guy unacheza pool doki bend una grab una tap good easy girl wanapenda ali bad boon kani life tunapenda money fast good ali jama kapata bad luck good everything mina do pray god good fast thing kwa race
and if you run Scooby I want to talk to the world right about now listen
una tick tock una tick tock nini baby una tick tock
Kenya's number one party DJ DJ exclusive
una tick una tick tock nini baby una ass una tick tock nini hizo ni nini una tick tock nini kuna mapoza
leo ni kufinish kuma love kufinish kuma love
finish kuma love
finish kuma love finish kuma love finish kuma love
like a boss
nani mana tipsy g spoiler for 3 tuko na
nice easy
leo ni kufinish kuma love
finish kuma love
leo ni kufinish
kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
DJ exclusive. Kufinish
kumalo, na masani riski kudunda kudonjo. Zone tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nile kwela no no no. No, ukundo haga na haga, bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapacha, ziwa tupisha rada. Cheki tukala, tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba, wapate tucheda. He's taking you for lunch, na you taking you for granted. Yani for money, unapembu dapu na ema bank na jakam. Sasa unagushia champion, TFWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo, kufinish kumalo.
Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Kenya's number one party DJ, DJ Exclusive.
Black chocolate ni fine melanin bana toka nikapate kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda
DJ Exclusive, the party starts early.
Afanya nini?
Tena we mapewa taco kwangu ni clean so butafagia
kwako.
Nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapiga ngatrio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home Kenya girl kanapenda ganji shienda ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top kwenye flow joka na perform joka na perform.
Big
Boka napenda tizi choka TikTok kana konga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba. Big Boka
napenda kuzitoka
TikTok kana konga TikToka. Big Boka napenda
stick proper. Big Bomb bila
kona big bomba. 19 easy 0710604604 is my number. Inaitwa mziki bila pressure, sio na wasiwasi.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tena we mapewa taco kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapiga ngatrio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home Kenya girl kanapenda ganji shienda ho. Bad bitch kwa ipati baby ko top kwenye flow joka na perform joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba. Big Boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba. Nitefumi kona chrome konyagi na mabomu wapo wana jing jong kasi kukukla nko zone na mabro. Na kama siko zone ni mpoa na mchok. Samahani kama unipati kwa phones. Unajoka ni weekendi wezi nipata at all. Hapa ni wapi maledi sote ni wa hot. Nikidigi left right ni wapoa wame chrome. Kama nifumi nitefumi kona chrome konyagi na mabomu wapo wana jing jong.
It's all about album tone. What about now on energy radio?
Na kama siko zone ni mpoa na mchok. Samahani kama unipati kwa phones. Unajoka ni weekendi wezi nipata at all. Hapa ni wapi maledis wote ni wa hot. Nikidigi left right ni wapoa wa mikro. Tulikam tukiwa one by one by one. Vakutoka tini
two by two by two.
Tulikam tukiwa one by one by one. Vakutoka kila mtu anatoka na mutu. Tulikam tukiwa one by one by one. Vakutoka tini two by two by two. Tulikam tukiwa one by one by one. Vakutoka kila mtu anatoka na mutu. Vakutoka toka 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 toka
One more time, welcome to the party. We just checking in, umechelewa sana.
Kama ni form, nitefumi kona chrome. Konyagi na mabomu, wapoa na jing jong. Kasi kukukla nko zone na mabro. Na kama siko zone, ni mpoa na mcho. Samahani kama unipati kwa phones. Unajoka ni weekendi, wezi nipata at all. Hapa ni wapi maledi, sote ni wa hot. Nikidigi left right, ni wapoa wame chrome. Kama ni form, nitefumi kona chrome. Konyagi na mabomu, wapoa na jing jong. Kasi kukukla nko zone na mabro. Na kama siko zone, ni mpoa wa na mchok. Samahani kama unipati kwa phones. Unajua kani weekendi wezi nipata at all. Hapa ni wapi maledi sote ni wa hot. Nikidigi left right ni wapoa wa mikro. Tulikam tukiwa one by one by one. Vakutoka tuni two by two by two. Tulikam tukiwa one by one by one. Vakutoka kila mtu anatoka na mtu. Tulikam tukiwa
one by one by one. But no talker to me two by two by two. Till you come to me one by one by one. But no talker to me two by two. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a
true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm
not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm
not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true
party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party.
I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party. I'm not a true party.
Nice and easy. Tunafanya nini? Say.
Ndi dance ya kudonjo ni dance ya ma. Dance ya kudonjo
ni dance ya ma. Dance ya kudonjo ni dance ya ma.
Dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ya kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ya kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Palibambika nikisema ye ni mali na hamna majika ni form tuna kill. Kini doba safina ni genge imeti. Kabingine ring shika mic ni mzi. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili date in sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Kote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitu miwa mapicha, but kitu real sure se kuchanganyisha na figi ya Shakila. Ati dance la donjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance la donjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu.
Ni kudigi, ni kuseti kwa kiti. Na dai ni kudigi, usikie fiti. Nataka doba zangu, zizose kainjili. Nizose mara moja, nizose mara mbili. Ae, na wapua ni wavue kanchiri. Wapua kujefo mkwa medungi ya mamini. Mpua kona tadu, mpua na mpini. Mpua na manati, mpua wa mjini. Kitu wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidigida kolabo. Anisa wakukami na baki na waosha. Wengine doba zao siko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada ma puppet. Luku diribu ilikuja na jacket. Juu ya maduya ni shama. That's such a such a
nadai ni kudigi. Uskie fiti nadai ni kutin. Maze uskie divi nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tu kidishi. Mingi nadai ni kudigi. Uskie fiti nadai kukupin. Maze uskie divi nadai ni kuchiu ni kubloka.
You gotta switch it up one more time.
Nadai tu relax tu kidishi. Mingi
Total Access with DJ Exclusive. Turn it up.
Yeah,
Epi anadai kufanya nini? Listen!
Nadai ni kudigi, ni kuseti kwa kiti. Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nataka doba zangu, zizose kainjili. Nizose mara moja, nizose mara mbili. Ae, na wapua ni wavue kanchiri. Wapua kuchefo mkwa medungi ya mamini. Mpua kona tatu, mpua na mpini. Mpua na manati, mpua mkini. Wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidigida kolabo. Anisa wakukami na baki na waosha. Wengine tu bazao siko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada ma puppet. Luku diribu ilikuja na jacket. Juu ya maduya ni shama. That's such a
nadai ni kudigi. Uskie fiti nadai kukupin. Maze uskie divi nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tu kidishi. Minji nadai ni kudigi. Uskie fiti nadai kukupin. Maze uskie divi nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tu kidishi. Minji kudigi tu vipiti kwa kiti. Kudigi tu vipiti kwa kiti.
Kudigi tu vipiti. Kudigi tu vipiti.
Kudigi tu vipiti kwa kiti.
Jamme love the way your body can call me tonight. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my.
Tell that lady.
Yeah, me a darling when you want me.
Why you want me? Why you want me?
For me anytime that you want me.
Listen. Boom boom boom, mina pika mijeledi. Ni kutiki fiti, ni cheze nezo jegi. Uneza kuta on my lady. For you ni shadai, ya ni sosa na kuketi. Mpo amechibeba, ila kama candy. Mpo aneza pikisha malap ma weekend. Ahi niko on, izingwa ina kuseti. Venye niko ganju, na shiki wa kipeti.
Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai tu relax, tu kidishi. Minji na day, uskie fiti na day. Kukupin wale uskie fiti na day. Nikuchio ni kudoka, fiti na day. Uskie fiti na
day. Sati denja, lini pigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenja.
Sema tena.
Wata shembe, shtaki
gali kuwanje gali weke wa matembe akiwa
nani
cheki tenge alinipigia tenge akisema yeye ni lele na kati ya matenge wata shembe gali kuwanje gali weke wa matembe akiwa na malele
kona uliza niko wapi niko rurasho
inika na romani ya business of five
nani follow manze kama jiza disciple rapa round mimi na kandanga kama chapo kuna lugha and a west ikatike mambocho kani ngoma mimi nasikiza nga
world boss
eti best rapper Kenya ni calligraph jong sasa nyuko pizo kwa roundi huko New York niko insecure ile designer sauti soul mademo amepara kadansa wawili paul kwela ni ndere rendere re
alafu jo
call model wangu manzasi ni bida lo 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 lo
yo and you know I gotta play the remix tonight yo and you know I gotta play the remix tonight
Nani kwa hapa niko rurasho Ini kanairo manja business 254 Nani follow manze kama jiza disciple Kapa round imi na kandanga kama chapo Kauna luga enda westi ikateke mamboch Kani ngoma mina skiza nga
wild boss
Eti best rapper Kenya ni calligraph jong Kaze nyukto pizo kwa roundi
Uko New York
Niko insecure ile designer
Saudi soul
Mademo amepararaka dansa wa
Willy Paul
Kwela ni ndere rendere re
Alafu jo
Call model wangu manze si ni breeder law Nikidai jamba new press Major Joe tunai Enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko Shereza kitanda silete matanga bro Keleleza mkun bado zipasui cho Mtu mina rang maze pipi na diyo Keleleza mkun bado zipasui cho Eti tulienda wapi situ ko jibaga jack Tulienda wapi situ ko jibaga jack Jibaga jack, jibag na jack Jibaga jack, jibag na jack Jibaga jack, jibag na jack
Waluliza toko wapi situ ko jibaga
jack Jibaga jack, jibag na jack Jibaga jack, jibag na jack
Kiuliza tuko wapi si tuko jibag na jag Tunajua kani kuroll mi rolling ina gang Vile mbogi joy mekrak wana tukompia na thugs Luku authentic kasi timba ni lax Cheki kama ni shori napenda mwenya na ass Hizi mapungi nazi switch mana girls Shere ni daily hizi pande na ni must Jibag wethe adisia na jag
Vroom vroom nimepull off na mrenga Kauja ni rada majina ni godi jena Ni kung fu ni kicheki jo mamblena Kwanza madem zao wote na wateka Niko majag na keg ni black Niko majibaga jat na roll mashash Niko marau gota city niki slash makash Kitu lijibanga jan Uko juja na nja
Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Toto uliza tuko wapi si tuko jibaga jat Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Toto uliza tuko wapi si tuko jibaga jat
Jibag na jag, mini fiat understand Walendina kaimara mold vile doz na kala clash Chrome kani silver, body paint black Penga kikama nazima kwa nini atatak Mabombo wajeta kama yuto wa shine to bolt To rise tufike mali range ni ondai ki roll ki light ki Legalize jaba ni green cut the mask ni kugwe the life Me and my friends Z on the NZ Ndani ya Benzi wa super ni ma Gen Z Boy like Muse, ma Shady, ma Bestie na Chiki Nyash na Jeggy Baby kuja friendly, paipu, ma Jags, you songa times two Ndani KU, zina kana shikwa laibu Mboka ni U, tatu, tashindwa who's that Mashini heavy duty, nyuna dhani ya chini kuka
Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Kwa doliza tuko wapi, si tuko jibag
Naniki, kuita utaitika Tusisumbuane juhu jafika Na waiter, shot unapima Nje ya mollies na bado zijashika Becky with the good hair, okay Kabaya, big bam bam, oh hey Tuko jingu na cheza maloje Ukiwasha patia ule sanse Baby my lover Mapenzi undercover Na ye kuwanda Kama kuna another Jing tangu jana Sitemi sitawacha Budget ndio blanda So dishi kwa kibanda Na nikifika unajua masaa Niki rusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na niki Na niki Fika unajua masaa Niki rusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na niki nani upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo
angele angele
boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dream mako settle my dreams reality kula kitu hungry hungry
my baby my love mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jintangu jana sitemi sitawacha budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na
Angie,
body,
shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kunyashwa ni pafuraha, itabidi tumechanga, you sadaka. Aki walai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big size, baby, baby, niko sawa. I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, bye. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me.
Femino, touch it to a femino, brace pan the wall and fling it up, give me no
conscience, aka exclusive.
Vega, your boomba,
just a move and a shake. So when you do that, feel like I wanna be a yo.
Energy Radio is your favorite DJ's favorite station. Turn it up.
Shake your butt.
Body look good, body like munchies. Bigger your bum, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. They gonna be down, on your money safi. Mr. Officer, I don't need sorry. Yeah, like,
Andy, bad.
Let me say,
shake your butt.
Oh, no, no,
I'm lying.
What?
Me want to see if we the gal in the world just twerk, twerk.
Mathematic all calculation, division, missy pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na Jamaican elephant, do vuku yon do implication. Chan, 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 chan. I keep a lie.
Me, one more time.
Me want see the pretty girl in all the world just twerk, 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 twerk.
Family is just twerk, 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 twerk.
I'm here like bitch,
Angie, twerk. Italian twerk, Asian twerk, Ethiopian twerk, Jamaican twerk, 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 Nigerian twerk, Afrobeatian twerk, South African twerk, Amapianyan twerk, Kenyan twerk, Genge twerk, 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 twerk.
The mathematical calculation, division, missy pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na Jamaican elephant, do vuku yon do implication. Atubagui tuko pan African, makeks na kimbiza na imetoka Japan. Sa ingine feature white, niko ndani ya Nissan. Kiyo moka ni chuku bima twinge uje.
Sema boom boom,
twerk,
Kenyan,
twerk,
petit, African,
twerk,
Italian,
twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African twerk, I'm a pianyan twerk, Kenyan twerk.
Mira mam hati. I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. 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 I'm just going to party.
DJ,
party. 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 And I'm not going to school. You can call me
dunia full. Hakuna shida klabu ntashikisha na magoons. Kidogo ni kafegi alafu tutacheza pool. Brother life is good, so weskiza. Supmekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi. I am going to party. Kitafuta buda jua hauni party. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Zungusha, zungusha, aduga we mkate. So, I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, party, party. I'm just going to party. Party, 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 party.
Niko na pesa na ni za babako.
Kaske vibaya uko kwenu. Kaske vibaya uko kwenu. Kaske vibaya uko kwenu.
Chemi chemi za uongo, story za jaba ndo tingize mpongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na budako. Wakaniambia kanivako, wapendagi za mamako. How? Kisiri siri, tukakutana kwako. Ni click click bang, tujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela nini mnate. Seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini 60 na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulini paka chance, na nikapita nako. Ulipo nipiga intro,
siku ya introduction.
Na ni finance.
Abijadu saru, wa manyaru, kama kawa, kama dawa.
Kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, ule watoto wako. Na kwa nupindu tamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. Werudi ukakunewa baba. Mika, mika, mika. Kushinda babako.
Eti kaske vibaya uko kwenyu.
Kaske vibaya uko kwenyu. Kaske vibaya uko kwenyu.
Nikona pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kwenyu. Kaske vibaya uko kwenyu. Kaske vibaya uko kwenyu.
Na jonasike vibaya.
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 Vibaya. Kwenda wapi?
Kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Si kudharau lakini wudunga.
Lula feki.
Uso marangi ukoshua hauni seti.
Ati shake and bake ni quality ya Fenty.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingiza ubongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo.
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Matena, say matena.
My lips,
my lips,
your lips,
your lips,
they touch. Nani kuna kuna.
Akia nani.
DJ exclusive.
Bene kube, come to the dance floor, babe. Leo tuna fessa, fe banga. Ama tuta do it your way.
Say matena.
Wacha ni kuse, kusi ni yoko, baby. Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo tame, eh. Ukini kuna bag, nitakukuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini paya shash, nitakupea ndo. Hey, this the kind of love. Make you make me do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. I make you make you show it,
show it, show it, show it, show it.
Black Market Records.
My hands, your wrist, my heart.
dance floor, babe. Leo tuna fessa fe fessa fe banga. Ama tuta do it your way. Yeah, watcha ni puse. Pussy ni hogo, baby. Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo ta maintain. Ukini kuna bag, nita kukuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pay a charge, nita kupea ndo. Eh, this the kind of love. Make you make me do it, do it, do it, do it. Make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baiwa pombe alafu mini zirai.
Siwezi
sakata sakata rumba rumba. Sakata sakata kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja mfupa. Tumia mikono kishindwa miguna. Kikilicho pandwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavunwa. Na kikizolea ni juki memwagwa.
My hands, your waist.
Nice and easy. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy.
Bad vibes, I'm a logic too. Mete korai hu, mete korai hu. Tone te barafu we, diari kini dukuru none joe madafu. Weru te hadafu, doe de dahafu. Cheta konya pura na disoka gana duda. Didaga kasuku asio age no gofuda. Ekera kera tukia kutigana na gia kwa na doka. Nehere maudu matare na fata. Boss, I'm not just somebody, I'm a limitless boss. Africans are lost, better bring him back to court. Kogi step a lion, but you just a house cat. Gotta switch that, flip it like an acrobat. Mambo bado bele ya kuchizi. Catch up with me, who the fuck, I'm a dizzy. I mean, I'm one off, no no match up. You need backup, I just add up. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy. Bad vibes, I'm a logic too. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy. Bad vibes, I'm a logic too.
Your favorite DJ's favorite station. Turn it up.
If you're just tuning in, Matilo Atena Sana. Big shout to Roy all the way from the States.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfungeba, bado nitamasha. Hata mfichenga, na ukatapanda. Juu ya kegi maketupa, mabakanja.
Bado unataka bia,
nika bia.
Bado unataka bia,
nabuda nika bia.
Bado unataka bia,
nika bia. Kutenda kulipia, pombe na kizungu mingi.
Pombe na kizungu mingi.
Pombe na kizungu mingi.
Mwambie, I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Nikiringa wanasema nini? Braggadocious.
Yeah, uviano baby, pia. Iya leo no lazima talipia. Unapika mwenye pia, kwani uko in love pia. Mini charity, washa skia. Shake tusi mimi, kwani shake tusi pia. Jai kwenye bio kanza kulea. Nikama chonte kuna vitu unapitia.
I wanna celebrate all the March babies tonight.
I'm a Sunday. Tutulianza kukunyo on a Monday. Kila siku inokuanga sherehe.
Mbia bosi ya tume kitu bana.
Mbia tuko sana. Pombe ya kisirani. Tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani?
Bosi tuma kitu bana.
Kajirani.
Bado unataka bia.
Yeah, yeah, nika bia.
Bado unataka bia.
Nakuda nika bia.
Bado unataka bia.
Bosi tuma kitu bana.
Kutende kulipia.
Pombe na kizungu mingi.
Pombe na kizungu mingi.
If you celebrate your birthday in March,
kizungu mingi.
Oh, come on, mimi.
I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Braga dosha.
kama una keki unafanya nini?
Kini zako
unakata maji.
Tanga ukikata.
Kata.
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 Kata. Kata. Kata.
Kata.
Kata. Kata.
Kata.
Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata.
One more time, you're celebrating your birthday in March.
Yo, we solo on the drink.
Ugo kama mimi. March babies rock. Sio siri. Hakuna siri.
Ni pate ni yako. Na maji tunakata ji yako.
Akia nani?
Kina makeki ni zako. Wake up tunakaro pitanga.
Ukikata.
Kata.
Kata.
Kata. Kata. Kata.
Kata. Kata. Kata. Usiogope.
Leo tunapati watu ukote. Kata. Kata.
Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka
meow meow.
Nina doza kutrow for me how how. Mr. Loku loku swagi kibao wow. Sio masone mangira madao tao. If you bash make a wish blow hiyo kando. Nimekam na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner.
One more time happy birthday to all the March babies.
Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakio.
Ukiona bazuu namba ya short usiogope.
Kidogo siyo sana mwambie.
Naambia bosi atume kitu. Kwa nini nini?
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata jiwa.
Kila nini?
Makuki na makeke ni zako. Wake up tunakaro pitanga ukikata. Kata. Kata kere tu kata. Kata usiogope. Leo tunapati watu ukote. Kata. Kata. Kata kere tu kata.
Leo zina tubamba bila pressure. Kwa nini?
Lakini ye ni dan 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 dan.
Yeah. Tupanaka shaka. Misbehave nezo haka zamcha.
Leo lazima ni misbehave.
I tell my wife wacha ni
misbehave.
Vili yo makalina ni
misbehave.
Wanna day bank na
misbehave.
I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. But now I go ay. I draw home madam. So I might be stubborn.
Coming on, bam 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 bam.
Lepana kashata. Misbehave nezo haka za mchaka. Ye ni mrembo lakini ye ni
dan 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 dan.
Lepana kashata. Misbehave nezo haka za mchaka.
Listen.
Ye ni mrembo lakini
ye. Eba.
Baby twende kwa baba.
Tunafanya nini? Birthday kwa ba, ulevi kwa ba, baba yako.
Time to access with DJ Exclusive. Turn it up.
Unahatarisha maisha, baba yako hunitisha. Ndio maana mimi upita kwa dirisha. Arisha, nimekufuata hadi kwa kanisa. Misa, kimeshika, amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha bila unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami. Oh oh. Usiogope kunionyesha bila unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami. Baby twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba,
sema tena
baba yako. Sherehe kwa baba. Vinywaji kwa baba, baby twende kwa baba, baba yako, baba yako.
Nikiwa mdogo liko na niko jaba,
pale kwa pasto.
Miaka ikasonga na saa umejenga kaba,
kabangali kako.
Harusi, kanisa, alafu, reception ni ba,
badaya hapo.
Ambia baba, honeymoon tunaenda ba,
bang 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 bang.
Usiogope kunionyesha bila unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda ma.
like a fire on the floor and this how we turn up. I kiss some more, some taking
up. Wakiuliza unakula birthday lini na lini.
Nasemu kanjwe madu. Wale maplina afiru uletaga. Ukona kashida wesemu sipigwe kau. Sinishukishe katepo utapika.
I told you it's all about good vibes tonight. Listen.
Zikishika kabraza usichome ukitifanya bro.
Usichome.
Usitidai weni deadly ukazidi ukalala ukwacho.
Sima tena.
Finya 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 player. Washa mote wake each and everywhere. Nataka kuna kila mkono kwenye hewa.
Hea, tunaifanya tena.
DJ Tapa, Zali, Finya player.
Each and every Friday from 7 till 7 o'clock right on Energy Radio.
Kuna kila mkono kwenye hewa. Yeah.
Tunafanya nini?
Tena, tunaifanya tena. Na tena, na tena. Tunaifanya tena. Tunaifanya tena na tena na tena.
Sema tena.
Tunaifanya tena na tena na tena.
Kuna a lot of fire on the floor and this how we turn up. I kiss some more, some take in under. Guess a bro, kama kuna shida semu kanjwe madu. Wale maplina afiru uletaga. Ukona kashida wesemu sipigwe kau. Sinishukishe katepo utapigwa mablo.
We gotta switch it up. What about now? Some gingerton.
Papa Fadela klime baki ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko up de na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kuna fanya gani
does daro.
Papa God sunyonyeshe ganji
kama flaco.
Ni adisema figa makoma na
maziro.
Nisu nitabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bitha. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo datekyo. Kyo mkem mwota gwane.
What have I missed?
I miss
Kasi Ganji, Highness ID.
Saidi.
What about them? What about this?
Bro, man.
Afanya nini?
Kalale.
Ukilemo na pombe.
Kalale.
Umepewa umeshindwa.
Kalale.
Akia nani?
Kalale.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumwa kiongea kalale.
Okay. Hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, what have I missed?
I miss Kasi Ganji, Haini Saidi, Saidi.
Wata gwane, what about
you? What about,
what about, what about, what about
kalale.
Kalale.
kalale. Hey, yadi yadi nini kalale. Dale,
lale. Anaitwa Saru wa Manyaru.
Hey,
listen.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Fubuda kwa ike mindo chezanga malale. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale, hapa mko watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Na sipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na puuza ukware. Ukware, zova koza kupati misi sare. Sisare, chubado mindo tembe ya nanare. Na ukinipata kwa chuo mina kosa jemali. Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare.
Kem, kem, wanda guane, wanda by miss, by miss. Kasi ganje, hai ni saidi, saidi. Wanda guane, wanda about it, about it. Bro man, kona dai beef kalale.
Kalale, lale.
Kalale, hey, yadi yadi nini kalale.
Dale, la, la, la.
Kalale, hey, hey, hey. Nifani unadhani unachapa. Munda kusanda si dhambi ya chakata. Hati nifani unadhani unachapa. Munda kusanda si dhambi ya chakata. Hati wani kwa kitu kwa mabayi. Wongo sema walai.
Walai.
Chocha mbona unajamu.
Jamu.
Kume sota na unakata. Hati yani unangamali.
Unamali.
Boshi nume haya gari.
Haya gari.
Boshinda nini na nani.
Let's
hi. Hi.
Msalie mrembo.
Hi.
Listen.
Nifani unadhani unachapa. Muda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa. Muda kusota si dhambi ya chakata. Hati weni sosu kitako na bai.
Hi.
Wongo sema walai.
Hi.
Chocha mbona unajamu.
Sugar mami keja liomba mwaniki lukwa liomba tirani na kwa best vile anajidai basu 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 hauna kakitu basu wautu IG chocha maisha ya tu caption lamu with my boo eh? Lifestyle na madeni nikuchotwa chotwa na benki wacha kupostu kichocha atuko lamu na vile umesota
hati wali sosu kitako na ba
sema tena
wongo sema walai chocha mbona unajamu do umesota na una.
Amekupea nini?
Kamote.
Sema tena
kamote.
Kamote, kamote, kamote,
kamote.
Painting ameniseti kamote.
Mbele ya watu ni mpole.
Very calm.
Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, botch. Ita masoja, painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sijali.
Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Akio nani?
Siski.
Ata mi siski.
Siski.
Ata mi siski.
Siski. Niliambiwa ni muache siski.
Yo, parati.
Kamote. 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 Come on, dear.
Come on,
Pewa chupo si lambe lambe wapiche seko pande kane ngangon whiskey
hanjam hanjam mingi mina taka toni check na super tuliwe hadi kesho shots camino body bodo chapa dodo ukimaliza kio
Na talent
kagani
neza fumba brana
mkono moja
unataka kuona
aki uwezi mind
keti chini geuka hivi wacha nchezeka mimi na ulimi usitoenda kuchapa na hiyo mini chali yako kwa simu kelele chali yako ni stress yani msenge mpike block tupike sherehe usilie mami sikiza magenge nitakutoa stress na nikupunguzie nyeke
kazuri joka kovero kisham sham kinyam kitam tam shuka na ngeo sesi menda takapedo dem nikafupika napenda magendo ngoma nikali uliza makurutu kanga nimebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo
wanega songa ila high kit Kuzi pigi fake utokuta na ba fake
Leo niko nyo prada Pegini glasses on kata
Madini mukari zaidi ya donut Tanasha simba wenu nganya simenu hai Naganyama sishuko
kita goma zikipuma
Sasa spendi mazoya talking
chana Hey baby what's your name?
Uja uyu mwike nasi Kamata kinyo anje cha waswasi Na kama tingali nazima ita
Leo kiniona kwenye club I swear
It's all on me
DJ Exclusive
Exclusive atakuwa na nini?
Watoto na pombe, watoto na pombe Watoto na pombe
Lakini mama atakuwa
Nilichopata ni watoto na pombe Watoto na pombe
Shida!
Watoto na pombe
Totos
Pombe
Adi Totos Wana nita nani? Wana nita bazu huku ghetto
Njoni kunyeshe maishi ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivuta vuta chini Niyo haga inainua sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha Kingfisher hey, If you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ae Manzeni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na vileo
Kulemushuni, kuja uyu mwike nasi Kamata kinyo anje cha waswasi Na kama tingari nazima ita taxi
And it's all on me But don't ask for my number
Penda watoto nye darasa Nguza self nita kukacha
Watoto na pombe Watoto na pombe
Pombe
Watoto na pombe
Mana mi kilicho bache ni watoto na pombe
Toto na pombe Pombe Toto na pombe Pombe
Pombe
Na kujua
Toto
Alexis on the beat
Fura
Ni kufanya nini?
Ni kuwa na marafiki
Sema tena
Fura
Hey
Ni kulewa na marafiki
party.
Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha
listen
ni kulewa na marafiki.
Ati furaha ni kuwa na DJ Exclusive.
Sema waambie.
Furaha
ni kufanya nini?
Ni kulewa na DJ Exclusive.
Kwa majani
aiswa nimwambia leo ukipatana na mimi kwa bar. Ukipatana na mimi kwa bar.
Furaha
ni kufanya nini?
Ni kuwa na marafiki.
Ati furaha sema tena.
Ni kulewa na marafiki.
Sherehe tunaingia na kifua. Kwani nini?
Kwa sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Exclusive iko ndani.
Ndani.
Eti mimi najibamba.
Marafiki majirani. Ndani.
Hapa ndio tutaimba kama kwaya.
I am happy today.
Aki so
happy.
Sema tena.
I am happy today.
So
mbona Exclusive amelewa leo?
Sisi ni walevi.
Ati
sisi ni walevi.
Anapenda nini?
Tunapenda kamnyweso.
Anapenda kamnyweso.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda.
Unirushie za cabbage bwana.
Tunapenda kamnyweso.
Sema tena.
Furaha
akiwa nani?
Ni kuwa na marafiki. Furaha ni kulewa na marafiki. Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha
it's
ni kulewa na marafiki.
Weka mziki leo, nataka kucheza
leo, nataka kucheza. I swear
tendani kwa party, tunataka kucheza.
Tunataka nini?
Shida ni mingi, leo nataka kucheza.
Aya.
You know, we just wanna party and enjoy. Leo lazima nyama kwa wingi, ugali kidogo.
Aki.
Pombe kwa wingi, chesa kidogo.
Aki.
Mabenzi kwa wingi, chuki kidogo. Situzitoke mdogo. Before the sun fades on us, tujibambe pamoja. Before the sun fades on us,
tulewe pamoja.
All about
good vibes, and inshallah.
I'm talking about
good vibes, good vibes.
One more time, thank you so much for tuning in.
Good vibes.
We have like 30 minutes to go.
Inshallah.
And I want to say thank you to all the shout outs, all the birthday messages I'm seeing right about now. Listen. Sare! Sare! I'm to mess a cabbage.
Hala de man de man a de girl de mocha kwan every day we do it for the fan de. Sexy ladies in a de party. Man a bag money and you know it's another. Give thanks to the most high. Every day a blessing you see and we multiply. Bigger picture now your good side. A bigger picture now your good side. Jabu kwa wingi mwai kidogo. Usiogope choma foto. Pigia sindi, pigia chocho. Na tunarudi soko. Cause I know you sacrifice. Tujibande pamoja.
Eti,
I know you sacrifice. Situ chome kimoja.
Sema tena.
Good vibes, and inshallah.
And talking about
good vibes, and inshallah.
I gotta talk to that lady tonight.
Now they wishing they were you. Dancing in my
teeth. Somebody say
move your body, move your body.
In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do. Yeah.
And before I switch it up one more time, thank you so much for tuning in.
Nobody loves.
And thank you so much for the messages.
Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool.
kama ulisafa sahau karibu sapa kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa sikio umenipata sina matata jisifie wakapendeza takwa kashi mkononi kwenye mahitaji takupenda moyoni nikupe nafasi takwa rambo rindoni vita maji maji
eti anafanya nini
naomba sana
naomba dua
isije zingua
nobody Watasema sana
Wataongea Wazidi umbea Nobody
Nobody love me the way that
you Nobody
That you do, nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa maulinja kufu. Anaruka na inuka nangu kapu. Nanipa winja winja wade tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shit. Bala bala. Kajipendelea mpaka kara kara. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala akikusogelea yu bala bala. Akikuchekea du
Naomba sana Naomba dua Nisije zingua Nobody
Nobody love me the way that
Nobody
Nobody love you better than
Watasema sana Wataongea Wazidi umbea
Nobody
DJ Exclusive. Turn it up.
Kuko sana na wewe, siku tarajia.
Kuwa mbali na wewe,
akimeniacha pabaya.
Sema.
Kutengana na wewe, imenibadilisha sana. Nimetamani nilewe, akina kunywa na tazama.
Naambia nini watu Regina.
Haya mapenzi yalinogana, kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba Nikawa zisembezeki
Inauma inauma lakini nitazoea
Inauma inauma lakini nitazoea Aliye mwanaume duniani ni kuzoea Aliye binadamu duniani
ni kuzoea
Wanafanya nini?
Wanapenda kuniita baby Sijui nani nitampa penzi How can one man find it hard to be one?
Kati hao
Nikupata wenye minisketi Hawajui jinsi ya kuketi
Apo brand new track from BD System Udeo
Seti I'm like no 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 girl Tena kuna masikris
Alafu kuna nani?
Alafu kuna Nikita ana Nikita akizitingiza Hapa ndani muta go crazy
Sema na miko
Muta go crazy Alafu kuna Nikita ana Nikita akizitingiza Hapa ndani muta go crazy
You already know you love some Nikita Kerry.
I would hold you closer if I could.
What we say?
And even when we try to throw this all behind, I find myself inside in your arms again. What if I'm insane and taking it for granted? I would never come to give my
shit.
Say. I ain't tryna be your ex, so don't call me if you. My way, I'm on top of my game. I'm on my way.
flexing on the ground with your sponsor.
Sema tena.
Susanna.
Aki,
I hope you're happy now. I see you change your skin color. Enjoy it.
Ulimwona wapi?
Na kuona bali. Hey. Ambo kando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini, yeah. None of my business. And I see you in London. Silicone on your palm. Shaking what you come to give ya.
Adi.
On your worst behavior, Susanna Van De Sinje.
Mwanamme hisia, pesa ni majaliwa. Ila wengi walinyimwa hisia, na pesa kabarikiwa. Na kuona Brazil, hapo Rio de Janeiro. Ukiongeze wanywele senje, nano mabizi ndege. And I see you in China, with the latest designer. Shaking what you talk to keep ya.
I've
been looking for a girl like you in a minute. When you are go social media selling, I like it. Yeah, it's you. I love this music.
Come aboard.
Yeah. Sare mama wacha kuniangalia hivyo. Unanitesa usijifanye unajua hivyo. When you bang utafanya ni kuja na kiko. Bite mpishi cheza ukisonga na mwiko. Let me talk to you. I've been looking for a girl like you in a minute. When you are go social media selling I like girl. Yeah, it's you I'm telling. You I'm feeling. Yeah. You like it, my vibe come right now. Can I come see to pack it to put on it down? Gabia weather chow with a lipa. I'll do it all for you, sister Mude. Tawa uwa basi wacha wa daddy. Mbona ni kufiche na niwewe na medi. Sini wewe my lady ngo yako meteki. Seta tufunge ndoa overlisho za baby. Kana gamwa kiume washa stanika itapo. Ama lava ni wewe ndo kanyopo. Mama baba ya family wanijue. Mari yako talipa. Girl you know kamba boy is a keeper. We can never fail so si bahatisha. We can get too much family kwa picha. Suma onanisha panga future. Sister Mudeu.
One time before we continue, thank you so much for tuning in. If you're celebrating your birthday tonight, I want to wish you a happy birthday. Thank God for these years we've lived. Hizi miaka zote nimeishi na zile zingine amenipangia. Unafanya nini?
Sifu Bwana daima.
Moyo wangu
sifu Bwana daima.
Sifu Bwana.
Sifu Bwana.
Ete exclusive wanafanya nini?
Sifu Bwana.
Sifu Bwana.
Moyo wangu.
Sifu Bwana daima.
Sifu Bwana.
Sifu Bwana daima.
Moyo wangu.
Sifu
with DJ Exclusive. Turn it up.
Remember I told you, all the March babies, tunafanya nini?
Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu, sifu Bwana daima.
Sifu Bwana,
sifu Bwana daima. Moyo wangu, sifu Bwana daima.
Sifu Bwana,
sifu Bwana.
Chama kuwa tunajua utacheza kama wewe. Nikikanyaga kanyaga chini na stop shetani akemewe. Mimboka imejipe na ni nice. Nikijua for my freedom and you had to pay the price. Ukinyona nimechizi nikisifu sishangai. Sishangai kunyona na upako. Na ukitaka mpe maisha yako. Na si utani njo upate tamani. Usiwache shetani akukalie chapo. Wendo jua mali uniweka. Sitishiwi na mali ya mapesa. Ya dunia ni ya kupite po siku mbinguni tafika. Mfanya msafi dhambi ukanfute. Siezi kukupay for all this grace. Masha yangu wendi controller. Haijalishi nini mina face. Sami ni mali juu yako hey. Omera tuli wata kuzando hey. So tumsifu Bwana.
Sifu Bwana.
Sifu Bwana daima. Moyo wangu.
Sifu Bwana daima.
Sifu Bwana. Sifu Bwana daima.
Sifu Bwana. We gotta thank God for the life that we live, for the Father we've come, for the Father we are going. Each and every day we give praise, and I want to say thank you to each and every one of you.
Tena kila siku
tema
wendo kila kitu tena kila saa vile inafaa vile inafaa
taka sifu.
Mkono wako
yeah.
Wendo unafungwa milango
yeah.
Bado unatenda majabu amen. Siezi ata count time nimefikiria na joka ni show wendo bado bazeng. Kani ko down au niko juu aina issue na jo vile story na end. Twende na plan yako juu yangu ni kufuata penye unaongoza my friend. Yake ndo crown hizi zingine zinanga uzito mbele ya Elohim yeah. Naona my blessing naona my pensi amazing grace ni soundtrack ya bae ya maisha ya mine. Nanzanga days na prayer na smile na peace of mind. Daily naona mkono wako wendo unafungwa milango.
Thank you so much for keeping it vibing with me.
Sifu Bwana.
Sifu Bwana daima.
Moyo wangu.
Sifu Bwana daima.
Sifu Bwana.
Sifu Bwana
daima.
Moyo wangu.
Sifu Bwana daima.
Sifu Bwana. Sifu Bwana daima.
Moyo wangu.
Sifu Bwana.
DJ Exclusive. The party starts early.
Sema nini? Yes, Bwana. Sema tena yes, Bwana. Sema tena yes, Bwana.
Yes, Bwana.
Yes, Bwana. Yes, Bwana. Yes, Bwana. Yes, Bwana. Yes, Bwana.
Yes, Bwana. Yes, Bwana.
Imwaka nimejama sijali. Aswa nimekaa na makali.
Yes, Bwana.
Naona mafan wana swali
yes,
snitch ana run kwa skali
yes,
look mi napiga hatari. Oops nishalipa mahari
yeah.
dem nishapata wa kumari. Mama sita joni chupa shinda zari.
Yes,
minko na flow kali kali.
Yes,
miupiga show mbali mbali.
Yes,
minko na dona magari.
Yes,
we una hate na una soko ya mshwari. Dapiga kolabo na fali. Then goma na dola kabari. Aroboy kan kaka chua kari.
Yes,
play K ijo na sita fadari.
Yes,
nyaji watu wangu wa senari.
Yes,
season yetu msiwari.
Yes,
minsha pasha bari.
Yes,
ule kijana hodari.
Yes,
lazima tuishi fahari. Donnie na links na Omari.
Yes,
pia napiga na pasari.
Yes,
veve na shikisha na maari.
Yes,
2020 tuko ki.
Yes,
BNM na OG.
Yes,
itabidi mumeti.
Yes,
juu sisi ndio komiti.
Yes,
and they got nothing on we. Jogo wa shama na wika mujini.
Yes,
mano disi mashilingi.
Yes,
kuna mashore kwa wingi. Marijuana kwenye kona. Mbogi mzima inachoma.
Yes,
man.
I gotta switch it up.
This is your hope.
Yes, man.
Marijuana on your corner.
Yes, man. Yes,
man.
DJ
Jokes.
Exclusive.
DJ Exclusive. The party starts early.
If you're celebrating your birthday, I told you.
Kuzaliwa,
sema,
kula na kunywa na kusazamba.
Heti,
leo ni iteni mheshimiwa. Pamba freshi marashi nimejaa. Maheta wako pale kwenye kona. Macho pembeni wakitazama. Ila usiogope choma picha. Kesi baadaye hesabu lawama.
Don't be crying on your birthday mama. Tell them it's my birthday. Tell them it's my birthday.
Go ahead and give it low, cook it all for your mama.
Tell them it's my birthday.
Do what you wanna do, be wonderful.
Nice and easy tonight.
Come
on. To all the March babies, I wanna wish you a happy birthday. What about now? Akianani.
Panyumba, ukileta shida kuna pigwa faa. Wengine mavela, wengine jaba. Wengine zote wamezichanganya. Mama ziwe nyu wana tusorora. Ukikabi paya tunapita nda. Mvili baby bado storyteller. Universal touches like a number nine.
Don't be crying on your birthday mama.
I swear, come on, it's my birthday. I'm a March baby. One more time.
Tell them it's my birthday.
And before I go, I have to thank the Lord tonight. Listen, hey.
Don't be crying on your birthday, mama. Tell them it's your birthday.
Say thank you so much to everyone who's wishing me a happy birthday. And I want to thank the Lord for seeing always seeing another year. Listen.
I love you, Lord.
Baba Dede anakuja.
All your mercy never failed me.
DJ Exclusive.
All my years, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I
down as they say thank you.
It's like no other. I've known you as a father.
So
Total Access with DJ Exclusive. Turn it up.
One more time, thank you so much for all the messages.
I love you, Lord.
Nice and easy.
For your mercy never fails.
Nice and easy.
All my days I've been held in your hands.
Big shout to my bosses for the opportunity to be working here.
From the moment that I wake up until I lay my head.
Ukiona mwalimu Rachel mwambie nimemiss kidogo lakini msiseme sana.
Of the goodness of God.
Big shout to my brother who I'm sharing a birthday with. Anaitwa Ruben Ndege, all the way in Tanzania.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able.
Easy.
Oh, I will see about the goodness of God. I love your voice.
Praise and worship.
In darkest night, you are close like no one.
Hii tunacheza mpaka mwisho.
I've known you as a father. I've known you as.
Naomba nione fire emojis 0710674604.
In the goodness of God.
For all the March babies. Babies,
and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able,
what will you say?
I will sing of the goodness of God.
I can't hear you.
With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running out.
Energy is
running out to me.
What we see? I hope mebarikiwa. I hope mebarikiwa. One more time, thank you so much for all the messages.
And all my life you have been faithful.
For all the times you've supported me. For all the times you've tuned in for the show.
With every breath that I am made.
Atuweze kumsahau Saja.
I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing.
All my life you have been
faithful. I wanna say thank you, Lord. Thank you so much. Imekuwa noma. What will you do tonight?
We'll sing about the goodness.